Remember where you come from. Zambian Music Publish.co.
Loot is for the more you're ready to get.
D-Shine. The zombie stuff on the net.
Expedition Genesis, the great robots.
Praise place here.
Takuja na tena na konyo ya king. Skia.
Yeah. Madelela badi manje tabela na konyo ya king.
Konyo ya king.
Kafana machepa ndaba muzafa na konyo ya king. Konyo ya king. Konyo ya king.
Konyo ya king.
Konyo ya king. Apata nyonga na tepo. Matelela baji manja japwela na ngonyo ya kingo.
Ngonyo ya kingo.
Bafana machepa ndaba muzafa na ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Apata nyonga na tepo.
Dabwela ndine mukulu wa kingo. Bafana matelela kingo. Ava na kuja na panda no shuka. Sinibwela kumbuyo na pwela kushika. Ngonyo ya kingo. Kuniona nili simpo. Osaka manili ivo. Natisi tivo na tizo. Ava na pwela kubapa ya paya. Banati kwela ni wana ya naya. Wanina sisi nigela mapala. Wana niona kama niko simpa. Hawa nijui kama niko simba. Expedition ni ikali. Na kita teti na faka pochi kala. Maheta ni wafana tibava lila muloko. Presa na ife uzaka fela kuchiloto. Tienda pamamba ife siti saka guapo. Vanimbera kubaba angati ni manako. Ini opson ukafunze na mamako. Pari death na infa iwe na tisangapo. Nikaponya voko nivende kafoloko. Watoto naomba njilani. Naomba niende jilani. Nakuja naomba heshima. Wafeki bagamba timveka chemuloko. Sisi ni bafana ni wavalila na loko. No taste bambeka teni mchopo. Nakuja na panda na tena. Ludi for the moyo. Nakuja na panda na tena. Go.
Madelela baji manja tabwela na ngonyo ya kingo.
Ngonyo ya kingo.
Kafana machepa ndaba muzafa na ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo.
Ngonyo ya kingo.
Ngonyo ya kingo. Apata nyonga na tepo. Matelela baji manja tabwela na ngonyo ya kingo.
Ngonyo ya kingo.
Bafana machepa ndaba muzafa na ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Apata nyonga na tepo.
Simadinesi mongo ya songo la penso shape nai. Nikapika tuvala milomo pa buthi ndine kanselai. Leka nyimbo zilile wantu wonze bavine. Nabatika endo kufa seo katiamboi atilile. I'm the best of the best. Different from the list. You need to confess if you know you can't last. New life, new swag, new babies and a new day. No panicking and alama zilipo. Nishi life ili okay. I'm just a cool boy, fresh. I don't give a damn. I don't blow the mic, boy, cause I don't lose the game. Bali bambili mugemu malapa zibeba lili leja crowni. Bena banazi mangati phone yo sila battery shut down. Sunga pite del no lapa. It's like no food, no supper. Nichipa pae pae ne no sanka is like if you say kile toka pa sign and game full a queen when a kumakumbi alokuwa angala na ine papiti muka isanga muchitumbi. Madelela baji manja tabwela na ngonyo ya kingo.
Ngonyo ya kingo.
Kafana machepa ndaba muzafa na ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo.
Ngonyo ya kingo.
Ngonyo ya kingo. Apata nyonga na tepo. Matelela baji manja tabwela na ngonyo ya kingo.
Ngonyo ya kingo.
Bafana machepa ndaba muzafa na ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Ngonyo ya kingo. Apata nyonga na tepo.
Music Factory. Praise play music.
Remember where you got it from. Zambian Music Promos.co.